This is the Mahikeng FM podcast.
O buisana jalo le re Ephraim Khosana re bua jalo ka life insurance ba mo baratle re bitse jalo re ke life cover ya janong o tlo gore ruta jalo go ya pele mo go one morero o re Ephraim Khosana life insurance life cover go tla tswa ka gore wena o e tlhaloganya ka tsela le mokgontseng jang re Khosana a re tse tlhana go re go dumedise re go amogele mo Mahikeng FM.
And don har bua ka life insurance re bua ka insurance le hore e tlo cover kapa e tlo cover dependencies tsa hao ba na ba hao kapa ba o ba siyang morao mohlang o sa thola o le teng lefatsheng lena. So e tlo ba pay out le hore o ifumana kgwedi le kgwedi kapa o ka fumana as a lump sum e ifumana. Batho ba tseya di life cover such that ha o na le mtlhamong kotsi e tsalang ko mosebetsing and then wa retrenchiwa, life insurance life cover ya gao e kgona gore o cover matsatsi ao e leng gore ga o sebetse ka ona kapa ga setse o tlhokofetse, and then ke yona mo e le gore life cover ya gao e ka kgona kena mo ya kgona go patalela bana ba lelapa kapa bona ba leng gore o ba sia morago gona moo. Jale life cover ke yone e leng gore e sebeletsa yona mabaka a jeka a gore mosang le gore ga o sa tlhola go kgona go tswelela pele ka iketsetsa, and then life cover ke yone mo e leng gore e a kgona go kena and then e o fie tšheleteng gore o ka kgona go e sebedisa gore o kgone go iphedisa ka yona.
Jaanong motho a ka botsa gore ke tshwetso ya gamang, a ke tshwetso ya gago gore o e batla jalo e selang sam kana gongwe o e batla jalo kgwedi le kgwedi re kgotsana.
Ke ntho e le gore o ka dula fatshe le your financial advisor kapa ba e leng gore ba tle ba o e tlhalosetsa ka yona ntlhamo o ile ko service provider e itseng. Motho o tlamehile a dule fatshe le wena a ka o tlhalosetse gore e sebetsa jwang and-e le gore wena option e o e batlang ka tswa go wena gore o ka e batla as a lump sum kapa o e batle ka kgwedi le kgwedi, and then wena o tla decide-a mo gore o e batla jwang.
Re Khosana, o fetsa jalo go ka bua kgangengwe gore nako tse dingwe ga ke sa tlhola ke dira kana ga ke sa tlhola ke na le income yanong life cover ke yone e leng gore tla kgona jalo go ka patelela dilwana dingwe tse e leng gore ntse ke di tloetse jalo mo botshelong jwa me. Jaanong o ka re bolelela gore yanong ga ke tsamaya ke go kwadisa jalo life cover ke ka di-beneficiaries e tshwanetse nne fela my immediate family members kana ke kgona go kwadisa mongwe le mongwe ke batlang jalo go ka mo kwadisa?
Yona e sebeditsa jone go na le molao o tlhagileng jalo gore pele motho o ka mo kwadisa motho o tlamehile a bane le consent gore wa mo kwadisa for life insurance, and then yena a ba sae gore no ke a dumela gore ke cover me under life insurance eo. Because re ne ra etsela fela gore motho mo kwadisa batho fela and then bese a nka tšhelete ya teng a iketsetsa yona for yena a sa tlhola e ba benefit ya motho o. Jwale molao o tlhagileng ke gore pele o nkwadisang je ke le Ephraim ke le Khomotso o tlamehile o thole consent ya ka gore no ke batla go kwadisa under life insurance gore le wena o cover under life insurance, because if anything e tsala ke tlhokofetse madi ao a tlo nkiwa a tlo fiwa motho e leng gore ke ena a ownang the policy, ke ena leng gore it's a policy holder.
Go le gontsi rona re tle re nne jalo le tsone di-funeral cover yaanong o ka re bolelela fa gore phapang keng gareng ga life insurance le gongwe funeral cover?
Se se botlhokwa gagolo ke taba gore di le pedi jale dia di na le mosola di le pedi jalo. Go na le life cover, go na le funeral cover. Funeral cover e tlo patalela the immediate needs tsa funeral ka nako eo motho a tlhokofetseng, ntho tse tse ka bo di lekase di-catering, di-transport jalo jalo tsa lefu ka nako ya lefu, ke e leng gore e coveriwa ke funeral cover. and then it's just immediate. And you know, in any sometimes in any the top up option ni hore o fella ho yona ni hore o ka patala bona pay out amount ba tlo fa nyona mhlawum ba tla re pay out ya rona ha o finira le tlhahelletse ke 10,000 rand, and that's the only amount e fumanang ka yona nako eo, and that amount ba bang ba rata re ba break it down hore okay this 10,000 rand e tlo ya for le kasi, it's here for the joy, it's here for transport, but I break it down, John. But in yona eba an absolute amount of money in her office mana after the hotel leave. They say we're totally for 10,000 rand, and that's it. Whereas life cover, life insurance, check our book. Kitchel tin hore it be ntse e patala ho wena ho tswa ho wena hore o fumana as a lump sum kapa o fumana kgwedi le kgwedi feela jwang. So di le pedi jwalo di bohlokwa haholo, wa tseba e o thusa ka hore ka nako e leng hore ha wa saver, and then go na le lefu le le hlahellang ha o pateletse funeral cover. The funeral cost di kgona gore di kgone di be covered. And then life insurance yona e kgona go thusa gore even after the funeral setse e fetile mole, ba salang di-dependents, di-beneficiary jwalo-jwalo, ba kgona gore ba bane le tšhelete le gore ba tla kgona go iphedisa ka yona kgwedi le kgwedi. Le life insurance e ka kgona gore e covere gapeng thukotse ka bo di home loan e leng gore o nkile disekolo ditabana ko sekolong e kgona gore e covere jwalo-jwalo. Jwale ntho tse di le pedi tse di bohlokwa separately, and batho tlamehile ba tsebe gore okay funeral cover e covera only cost tsa mapato, whereas life cover, life insurance e kgona gore e thuse gore o kgone go patala dibonte tsa gago, o kgone go patala ntho tsa gago tsa bana ba sekolo, and le gore bana ba salang di-beneficiary ba kgone go iphedisa go ya pele.
Ra khosana ra tle re bone jalo gore dilo di tsana le bo funeral cover bana jalo le maximum payment amount ya bo 100,000. Jaanong motho a ka botsa gore a life cover le one na le gongwe maximum amount o ka re nya re fella fa ga gona gore jaanong o ka ikwala ka go feta mo tlhatlhweng ya gore
go na le di-premiums tse o di patalang kgwedi le kgwedi. No, and life insurance okay patala ofihla mole mo di jareng tsa bo 65 ho ya ho 80 years o tlo patala fela ho di lokedi, and then depending on the cover e leng kee so should anything etsala, this is the maximum amount payout e batla ho fa yona. The ludicrous facts depending on the cover and income, depending on monthly premiums still kebong o di patala. Bona ke le go tla determine gore maximum amount o tla e fumanang whether ke yona 80,000 or ke yona 100,000 or ke 50,000 depending on the cover e e leng kang and le di-monthly premiums tse o tlabeng o di patala.
Kwa bokhutlhong re kgosana ra itse jalo gore different companies ba dira dilo ka tsela ya bone, mme fela a ke ka o na le gone gore o kare I want to terminate my contract le batho ba, mme fela ke batla gore madi a ke a patetseng for the past 20 years ba nne ka ntlheng ya gore ntse ke e duela yone life cover e.
Yona di bereka different, and then go na le ntho tse ba di bitsang ka gore ke di-terms and conditions tse e leng gore motho a nka life cover o tlamehile a di-check le tsona gore tlang ke batlang go shifta maybe life cover ya ka from service financial service provider ena ke batla isa ena, what are the terms, what are the conditions, are they financial charges, are there any penalties tse ke tla di patalang gona moo. But yona e ya kgonagala gore o ka kgona gore o etse ka nako e le gore o batla go etsa. And se sengwe gape se se botlhokwa se ke batlang go tlhagisa ke le ga o nkile life insurance, life cover, go na le ntho tse e leng gore ga di patalle ntho tse ka gore how motho mohlamong a committile society, life insurance ha e no patale. Ga o sebedisa dithutefatso tse ka bo di-drugs and then bo sokofala because of di-drugs, life insurance ha e no patale. Ga o etsa some risky behaviour tse o tshwana le o ya bo di-bumpy jumpy bo di-hiking o kalama di-mountain jwalo-jwalo tse e leng gore di-considerwa as a healthy risk, no ke mo leng hore life insurance le lore o batetse ha ba no cover because wena o you know you are unhealthy and you are on a risky behavior in order you are involved in
you are in a suicide mission ga re tlhalosa jalo jaanong re kgosana re bone mo nakong tse di fetileng go tlhaga dikgetsi tse dintsintsi tsa gore mang o boleile mokapelo wa gagwe ka ntlha ya tsone di-life insurance tse jaanong motho a ka botsa jalo gore a go botlhale gore ga ona le yone life insurance o itsese jalo beneficiary ya gago gore bona kana ga nka gapana le pula wa go bona madi a kana ka 10 million.
Hey, ke bothata ba e leng gore re kopana le bona mešwa le mešwa e ke di-chase tse di dulang di le teng mo mamong e leng gore ga o tse gore because yona e tlamehile le gore o jetse beneficiary ya gore okay ke o kavile mole or le nna ke ikavile and tse dingwe tsa batho ba tseba automatically so nna se ke bonang o kare se bosoka golo ke taba gore o seka ba mo jetsa mole gore okay o tlhofela 10,000 re tlo tlhola 20,000 a ke itsekoe taba gore o tlhotlhalose mo ntlong gore okay le coveriwe under life insurance gore should anything etsagale o tlo bana le some pay out tse di tlo tlhaganang gona moo and then re phela re tseba fela gore re ya tshepana because ee bonnete ya bo sa leye ka mona batho ba bolayana because of the life cover dintho tse je ka tseo.
Oh yes, nnyaa ra kgosana ke tsaya gore e utlwagetse o etse ya tsatsi la gompieno re go le boga gore na jalo tshedimosetso e masisi ka gale re ra e tshwere re yalo rere le ka moso.
Ke lebohile gagolo le baeletsatsi le mona.
Ka ba go ipola ntse re ana ke ba betse madi ba siame
le ga go ngoka le ga go ngoka bona kotsi ya sejanaga
ntshela
le gore gongwe ne o pegile overloadu gongwe ka ditaere tsa koloi ya gago nne di sa siama motso ga ba je sepe ba ba setseng
ke yone tlhabe gote o itse ke eng bala di-terms and conditions
jaanong re ikeleng tlhoko re tsheleng matshelo a siameng ga le gore na le di-life insurance
ore ke a bungee jumping I'm covered mos
You've been listening to the Mahiking FM podcast. If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform, Mahiking FM podcast. Mahiking FM, 96.7 MHz. Sikokotelo, Salwaho.